가신 리거 키스타 Aliyoshija iliondana moyo wangu Sijeni padirao kavunji siya zangu I don't wanna lose you in my life Forever and ever we'll be together Kila nachofanya kajiri yako you know Kini misi sana just call my phone Tarejea mtondo go Ayo Wazidi kumomba malana Kazi nazofanya As you why, as you know Napolala mashariki Namkiyo magaribi Safantoke kwenye viki Nikutunze wangu uwa ready
Unishike mkono nikushike Peno lawe na milimarike Unishike mkono nikushike Peno lawe na milimarike Langu uwaridi Uwaridi langu Langu uwaridi
You are the best one Kwenye true love to my fall Umesimama zaidi number one My haters want to show what's your goal I don't thought Kama nitakula mbivu It's only cost Kupingana na wivu Uli wish niko wish Tuka undo upendo Kwenye mapensi kwa peshi Nazidi kukonyesha vitendo Mafataki Kano mara wakupati Wandiyo wangu kimwari Tufike mbari kimalengo Tuimalisha wetu pendo Numba zao, hazina mwenendo Mapenzi yetu, hayata pass like a shadow
Unishike mkono nikushike Meno lawe na milimarike Unishike mkono nikushike Meno lawe na milimarike Nangu uwaridi Uwaridi nangu